Obara nkinche nkumi na onu ya Igwe nezoro ara gburugburu mukoma yeji mgeme onu Onye ndi eze nile no one eze eze make ebubeki Okemo Okemo nere kaja mukoma Imela Imela Onye bini gweno chine mere mumae Onye di kachina zembere
Chineke,
Igwe na zoro, hekele, hekele, hekele.